Yo. Yo, yo. Freestyle. Yeah. Missy dub, mini dub, missy chop, mini chop, kwa ige mamu nitoi na kwa rapa muto boy, missy babi mini mnati na sinagaza buu, manze nili acha chuo, but nini mtani show, kani manze na kipa, kani ganje shika thao, manze mini natoka dao, pala akitupa mbao, mzami hepa makarao, boy, hepa makarao, check it, yeah. Bumbo flat boy, I hate that name. My name is the sweetness, I am the star. Me follow me daddy, for me a little star. But me come from KGA, you know number 7. Everyone is a star like the great King Shaba. Me can't defend myself anyway me go. If a boy diss me, that I dead them ago. Me say, I dead them ago. Checking a flow na siringi. Mamazi ile side, wanaringa. My bro ile side, tunavuta party after party, watu wana serereka da swing big dog who na watisha. Do you know kijena itwa number 7, place well known kwa biashara. Kikomba jua kali atapigwa kaba, budo na kimbia na champali zitakatika, hata utafika mbali. Wacha ufala mina jua mini mkali, so buda tafadhali tabidi kambali. Ule manzi yako jo aja kukubali, toto bro yangu jo unamesea Bilali. Missy dub, mini dub, missy chop, mini chop, kwa ige mamu nitoi na kwa rapa muto boy, missy babi mini mnati na sinagaza buu, manze nili acha chuo, but nini mtani show, kani manze na kiba, kani ganje shika thao, manze mini natoka dao, pala akitupa mbao, mzami hepa makarao, boy, hepa makarao, check it, yeah.